to come. So goodbye,
baby, Wakanda. Baby, Wakanda. Jana kuona ndi sana mi baby ndi nava kukuma mene umaonekela ukamwe tulila ntima wanga umakondwela wapanda iwe ndili chabe lola eche kondi chichikala iwe ndine baby mpaka manda ndikaseka maso wanga ndi maona iwe ndikaseka kutulanga ndi mangomba za iwe baby, ndi wenti iti yanga, mwini tima wanga, zanga zo sendiwe. Baby, ukale, funa ukale, mwini tima wanga we. Mwini titi yanga we, utinda kundaiwe, utinda funaiwe. Baby, ukale, ukale, kama ukango fumila. Kulitokololo mweli kutidikila kulizambili so mweli takuchitile sono tango ndilo lai ndatopo dikila moti ulo inatabwela kutakuza nkani zao za maboza baby usawavili ndi akabasuli angufundo sambo mele kuringani za chikondizi ndi antu awili. Baby, baby, udeke. Baby, ukale, funa ukale. Mwini tima wanga we, mwini titi yanga we. Utinda kundaiwe, utinda funaiwe. Baby, ukale, ukale.
www.amadzambiri.com